ntango obugqila uba ungikhiphe wamake ntango obugqila uba ungiqaqe wamake ntango obugqila uba ungiqaqe.